جولول سكابي.
Jingol sagatabe he demokrasi do Senegal hanu gade dem baylori ni won ko sabi dum Eliman Sireja ko responsable pastef hender podor funange Senegal
ko mawbe be bunno jogade hen dole ko mawbe kono sa yi changement wadi ko kadbe dunki yide koy mumen e ko watte ko hande non falillahi alhamdu so tawi wiyama lamido o dañi ko duubi 44 on yaltintaake e sukabe hay so tawi o woni o nattunama e mawbe ne o jiya ko e sukabe fitti ko sukabe kabi ma hande ngal bangal kam mayi
Umar Nget o mo jiya e parti bietedo IPD sabo politique jarno gade da yeso e yende moko karalle kessede enen jiya he ko njimni demokrasi do Senegal
kono aduno joni koko wadi kada mena ikewdi naddi hen communication ko yari yeso internet ko yari yeso ko wiya he probleme aji geopolitique e ma ko ko wodi do hen hande natti wonde han Senegal miijere kono e mambi guri taridi Senegal aussi il faut kiewe dum non so ka ben jogi hen do rolo no feewi no poti wadde
tarikh demokrasi do Senegal non wonto fuddi haytido barka ba ko consultant mijotodo e bangi politique
1968 greve musdo waddi no elamu president Senghor sen ewi kadi sukabe badino yen ko wete engagement politique darnde politique tinde be badi non 88 be badi non 93 ha alternance mo nganduda kanyum addi Abdoulaye Wade elamu yandini amu Abdou Diouf ne Abdoulaye Wade wiyata noko c'est le candidat des jeunes woni candidat sukabe on attend sukabe non ngaddi moy lamu kono danne no be ndari yende wolli mun feewi pour lendinde jappare Abdou Diouf
non tan barka ba yiri ha gade da jottido
ko dum himbe be teski kadi e 2012 e hadde Macky Sall arday lamu sukabe wonbe mouvement jo ne mbiye yanamar yiyama kadi e tarikh mumen be ndari mo no feewi ha tenkiɗo e laamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko darnde nde sukaɓe ndari yende fof ndarima e darnde tinde ɗe ngannduɗa yimɓeɓe ne nganndi ham sukaɓeɓe mbaɗi hen dillere no feewi no feewi ko ɗum wallitiɓe no feewi pour heɓde laamu ɗum tan hollirta ko ala ko waɗete politique so hawri e won sahaaji e nder Senegal taw wiyeteɓe ko sukaɓeɓe walla ko bange ko heewi doole e maɓɓe taw daraki e nder dettinde
ɓe ɓe dokkuɗen konngol nganndi ndi démocratie Senegal hannde ñiiɓi ittude ɗum ɗo wonata huunde weemde Seydou Nokhou Ba VOA Fulfulde Dakar.